Alipoti mpya efulumiziddwa eraga nti Uganda erina omusingi omunywevu okuzimba enkozesa ya tekinologiya mu kusomesa abayizi n'okusomeseza ku mitimbagano mu masomero ga siniya wakati mu kulabula nti wabula waliwo obutali bwenkanya. Kiddiridde okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ky'abaana eky'ensi yonna ekya UNICEF n'aba Mastercard Foundation okulaze nti eggwanga lirimu amasomero 671 agategekeddwa obulungi era galina tekinologiya agwana mu kusomesa abaana ku mitimbagano. Galimu amasannyalaze agesigika, amayingo ga intaneti agatayugayuga, n'ebirala. Wabula okunoonyereza kulaze nti amasomero ga siniya 1,357 ne yunivasite 17 galina amasannyalaze naye gagira ne gavaavaako ate intaneti teyeesigika. Alipoota emu eraze nti amasomero 1,277 tegalina intaneti era ebyokusomesa ebya tekinologiya w'empuliziganya n'okusomeseza ku mitimbagano mu masomero gano tebikola. Janet Akao atwala ebyenjigiriza mu UNICEF yayanjudde alipoota eno Protea Hotel mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekya Kampala. Mu byemizannyo oluzannya lwa kwota